nati 3 million, ha ha ha, ezi nonka million, ya yeah. Ya zunga kutyela ne million, ha ha ha, abandwa na bayazi fresh. Fa fa, unuki nati 3 million, ha ha ha, ezi nonka million, ya yeah. Ya zunga kutyela ne million, ha.
Abafaka nixelela uba ezi artists ukafera. Xa zifike ziyasokhala ngoba kudala zizidalela. Suyiqala ungezwimela ngoba ndithetha into endingayenzi. Ngaqala undibona irhesi dala siva uba ndiflex. Ngokekomi funny face basanxile yilaa taste. Ndiyabuza what is next, clear is just some space. Zempapela zengqalaza ngonomrepho kweli place. Imali ndenza happy vele ndihlethe isikhazolo. Belapha izolo benkqubusha iphizolo. Asithetheza phezolo nawa mbek njengomgolo. Thanda sephume edistini nam ndohlala esentini. I mean emasababsini not uhlala elokishini.
Fa fa, unuki ngati 3 million, ha ha ha, ezi nonka million, ya yeah. Ya zunga kutyela ne million, ha ha ha, abandwana bayazi fresh. Sinentoyeleni ime kuseni yandibona niyazikhelela. Umjidu zenzi thixa kuseni yambona uyazidalela. Sinentoyeleni ime kuseni yandibona niyazikhelela. Umjidu zenzi thixa kuseni yambona uyazidalela. Waqala uteri sipaketa kono kenza mbona late. Umane zinqinelana nakota ziyaziyaziya hate. Ziyaflex kota zijimi. Ziyaflex kota zijimi. Umbili woyika enye methi. Inxibi fake, yeah easy. Ziyaflex, what does it mean? Ziyaflex, what does it mean?